Yo, Pop. Love is in the air. Wanna Luba. Max Miser.
Papa, can it go quick? Come on, 7 days. Well, yeah, I can speak. No, Villa, see what? Now, many she call. Come on, street dance. Kokori, go quick. Can it coupe my pants? Now, put a wet, 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 Miraba, sipu ya kona funga, uko setama, uko setama, nipe fura, niki wana wewe ndona pata gara, papa razo meja, kwa kiza nata, jana nmepata habaru, meninye kwa kaha. Oh my lord, moyo meshe danja, oh my god, kweli nampenda, no jokes, niko realize, uwe frog, no shock, ato kiwa pede shen.
Na sema kwa ke, yesu, ni minasa bila ulima, acha ni mfate,
sigi.
www.meandai Fungwa kuraso wana the way ni live a shy Ila kwake siji words man a lot they got Na no I'm his only lady cause love's blind She only sees key tena Na mpenda kwa umoyo ndo meshe zama Na sijali kama yuko tu yu mflana Mana kia nani si mwachi ndo ni meshe sema Yungie radhi mzaza shani teka yamba Tajilinda na maradhi kwa kupeta tamba Sini chunge na mapenzi mana nisha koma Kwa vifijo na nderemo kani oze mwana
Nasema kwake Mimi nasa bila ulima Acha nifate Sini wezi nimezu
Mana nisha zama
Kwake Mimi nasa bila ulima Acha nifate Sini wezi nimezu
Mana nisha zama
Nampenda kama Pesa gambe sexa na chutaka minafanya Kendi na ya mispersi na tena chakusema Yakin velwi kepe kendo ama ana Wengine siwa check na mapenza na yonipa Suez kuya choka, bizota na zilipa Kiwa naini na checka Machoza na nifuto soli hami kudeka Myself and I, wake nina badilika It's my everything, I don't need anything And it's my forever guy, his ling Gosh na miss whenever can control the way I'm feeling hey, Yo maximize and nipe bilin I
say look
I'm in love and I'm sorry mama I'm really sorry mama Wana nishazama Kitambo tu And for the record it's my record nigga
I'm in love.
Max Miser.